Yanjagala kochi zomuri atasanira Yaleka yo banja balunji abagaga basanira Sandali na yadenusu beuzala chiyanjagala Na yemu kama amasimala chiyanjagala Katonda mulunji yanjagala nange Mononi yandage chisa Yanjagala kochi Zomuri atasanira Yaleka yo banja balunji Abagaga abasanira Sandali na yadenusu Nevuzala chiyanjagala Na yemukama Amazimala chiyanjagala
Moyo kulokoka
kulokoka
kuba katonda tobe yakonza abantu be
abokusi
yawayo mana omulalaika eresi
eresi
chisame krizale mukula ayafuna bulamu obutawao kuba katonda tiyatuma mwana we eresi
kujisalira musango
Ai abantu babite moyo kulokoka
kulokoka
wayo mwana we kulokwagala Yesu mukirizale mukula na yafuna bulamu butagwao abembi kwanu kamwagale yalete dembe wayo mwana we kulokwagala Zale mokula na yafuna bulamu butagwao abe mikwano kamwagale yalete dembe amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
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 yaloko kawaona nawe
kendo
bagambo no musangu
amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
atanaloko kakiriza Yesu mwekwato no musangu
amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da